ndi kazala wangu ziti mbaka kilome. Nalisa mboda ndi kazala wangu ziti mbaka kilome. Kalanzo ni kundi ni makaina ndio na Bernardi wandone. Kalanzo ni kundi ni makaina ndio na Bernardi wandone. Nimweche kivela kilome. Nimweche kivela kilome. Nino yenda shia atake. Nino yenda shia atake. Kilomeni kwenda chenye chenagu. Kilomeni kwenda chenye chenagu.
Longo, XP.
baby, 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 I'm a do. Patrick Masango, Bumba wa Mutunga, Magedha Isiyo, Deni Nzioka. Manzia, Agasi Nikeo, Boda Boda Malili Kalanzoni. Monzi, 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 Monzi.